cheza na mapeki. Kama zimeshika sana cheza kama Messi. Mkono juu ya hewa unazungusha matopa. Pose no kipose unazungusha mato. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop nika umepigwa nare. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop nika umepigwa nare. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop nika umepigwa nare. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop nika umepigwa nare. Iko kimkono kienda bavya topa. Iko kingine kishikilie bomba. Tingiza mdie kama umeona mtopsha. Cheki kichwa kama uko na mpoa. Lebo ni ha hai tuna thank the top nigga. Mabech ni nasty hu ni ride the dope nigga. Mi feel vitamu kwanza nikiwa the top rider. Na drip kipoika na medina topa. Na jina ni stepa. Manzi na sequence ameshika stick house. Agazi ko movable na kuja ki cannibal. Pandisha mizu, pandisha mizu, pandisha mizu. Ka umepleki, cheza na mapleki. Kama zimeshika sana cheza kama Messi. Mkono juu ya hewa unazungusha matopa. Pose no kipose unazungusha mato. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop nika umepigwa nare. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop nika umepigwa nare. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop nika umepigwa nare. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop nika umepigwa nare. Ni matop nima, ni matop nima, 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 ni matop nima, ni matop nima, nima, nima. Ebu dance hivi, hivi, yeah, chizi, chizi, juu, chini, chini, chini. Ngoma iko juu, na icheze yanga juu, na ikutianga juu, ini ngoma ya majuu. Luku bila topa yo ni bad bila shash. Dema lini noki nilimpimia na kang. Doba iki nice na idonjo na maklag. Adi, ordinary, mini ordinary na itop tuvinare. Adi, ordinary, mini ordinary na itop na makale. Yoyo, yoyo, yoyo. Ka umebreki, cheza na mabreki. Kama zimeshika sana, cheza kama Messi. Mkono juu ya hewa, unazungusha matopa. Pose no kipose, unazungusha mato. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop, nika umepigwa nare. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop, nika umepigwa nare. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop, nika umepigwa nare. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop, nika umepigwa nare. Ka umebreki, cheza na mabreki. Kama zimeshika sana, cheza kama Messi. Mkono juu ya hewa, unazungusha matopa. Pose no kipose, unazungusha mato. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop, nika umepigwa nare. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop, nika umepigwa nare. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop, nika umepigwa nare. Stingo bad, dance ordinary. Top ni matop, nika umepigwa nare.